this is serious.
Mkono kinywani unakwenda, shukuru Mungu Baba.